Jesus and Mr. Pride of Scum
has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way.
Nilipotambua kuna baya kwenye jema, ndipo nikagundua kuna vingi ukisoma. Nilishahadisiwa hadisi nyingi na mama, na mama alinusia kufanya yaliyo mema. Zipo kila kona nyingine kwenye vitabu, stori za Wachina, Mjerumani na Mwarabu. Yamebaki majina mengine na wapatabu, wasio na hatia kwenye utumwa wa mababu. Napataga zawadi ya sungula na fisi, Delila na Samsoni, Samsoni na Wafilisti. Stori kusumotoni sio ni taswira halisi, paka na kengele za habunu wasi. How about my story? Itadisiwa kwa mabaya au itasomwa kwa mengi mazuri? Itakwepo yangu story, nitaolozeshwa kwenye listi, wakisoma watu mashuhuri. Hadis njoo utamkolea, hapo za mazakari mengi yalitokea, kabla ya pepe ya zakari. Ndipo akaja sea, ikipigwe sema maji, risasi zitapotea. Nitakumbukwa kama Hitler, Dolph Undertaker, Gaddafi, Muammar, United Africa. Ikisomwa hadis yangu wengi watelimika, hau kupitia sauti indo watanikumbuka.
How about my story, story? Yetakuwepo story, story. How about my story, story? Yetakuwepo story, story.
Nikiendekeza usugu ndakumbukwa kama Mr. Too Cloudy, Van Damme, Jen Cloudy, Goliath au Daudi, Yesu Kristo na Wayahudi, Yahudi. Isiposoma bongo uende ikapata zari, kupendwa na professors J na mentari. Hadisi yangu itafanana na Bob Lucky kama Dube au kichwani kama Male. Nikitajwa mimi atatajwa na mwanangu kwenye ukoo wa Tanzanani, babu au babangu. Mwana na lol tatajwa jina la mamangu, hau kwenye hadisi ya watosika ndugu zangu. Sodoma na Gomora zishapita kalme, Nuhu na Safina zishapita kalme. Story ya Mwamposa kwenye list ya manabii, mtamkumbuka kwani Musa wa Ghuba na Manemane. Hadisi yangu wengi tawasisimua, katikati ya story tamtaja Magufuli. Hadisi ya Nyerere ntaikumbuka Tanganyika, story ya Mandela ntaifuata kwa Kabulu.
How about my story, story? Yetakuwepo story, story. How about my story, story? Yetakuwepo story, story.
How about my story?
Huku alakati huku mziki Map Green E47.
How about my story? How about my story?
Download, pitia Mr. Zami Supply.